wana chill with her man dem. Usiwabani wape pande. Leo pigwi mtu bora mande. Leo kula kuku sio kande. Paja bata paja mbuzi leta pande. Pande river pande bank.
Pande river pande pande bank. Zimeshuka chini ya kiwili wili. Mpango ni kukutana mtu mbili mbili. Market leta, sio mbili mbili. Toto leta, leta mbili mbili. Tawa, tawa, tawa mtu tawa. Tawa, tawa, tawa mtu tawa. Haya sasa.
Fufu share, you know what I mean. Zicheke umbo itakufata msikiti. Hena asalamu aleku shula hana huini. Kenda home leo ambi umekujana na jini. Hivi wa watoto najifanya umesau. Mana mina chukuri ya ni madharau. Iso kamari ya kuja kupanda dao. Kwanza shut up kimya we bantanya. Mungu nisame, I got blood on my hands. Kill this rapper, they are not my friends. I hit me to a warning, don't come back again. Na mwache moja ushahidi ya kadisi again. Nakupa tu, ala ala kuja. Awara wara, pita ila wilaya. Duki duki bizi bizi niko kama dala dala. Napiga misere, napiga kelele, kuna kulala. Kumshakalaka, rupaka maka. Puyaka puyaka na bembea kwenye kichaka. Na tebea kwenye mipaka na kuletea makata. Na kuwekea matata, tadata, taipata pata fridge.
Pakata,
we, unakupakata.
Pakata.